Amanzi yeyona nto ibalulekileyo kwimfuno zethu singabantu. Siwasebenzisela ukupheka, ukusela, ukuhlamba, sikwawasebenzisa nangasese. EMzantsi Afrika, urhulumente wazibophelela kwiphulo lokuzisa iinkonzo zikamasipala kumntu wonke, ingakumbi ukunceda abo bahluphekayo ngokusebenzisa ne-Reconstruction and Development Program nebizwa ngokuba yi-RDP. Kodwa okwathi kothuswa kukuyekwa kwe-RDP kwaze endaweni yayo kwangena umgaqo-nkqubo nobizwa ngokuba yi-Growth Employment and Redistribution Program, igiya ngamafutshane. Kwaye yonke into yaye yatshintsha. Emva koko kwaye kwanyanzeliswa ukuhlawulwa kweenkonzo zikamasipala kwaye baye bakhula ubuhlobo phakathi koomasipala kunye nosomashishini kuba kaloku oosomashishini baye bevuna olukhulu kobu buhlobo. Olu tshintsho luyichaphazela njani impilo yabo bahluphekayo? Esoweto kulapho imeters zamanzi abhatalelwayo zaqala khona. Ukanti kukwalapho amanzi asimahla angange-60 kiloliters ngenyanga aqala ukufumaneka khona. Ngokomlinganiselo, usapho olumalungu asibhozo lusebenzisa i-25 liters ngemini.
Igama lam nguZodwa wakwaMkhosi, ngihlala e-410 A Phiri. Nginabantwana mina bayi-7. 7 children, nogogo, nendoda yami. Nesizukulu esi-1. Kodwa la manzi awasiphathi kahle, we prepaid. Ngoba manje ahlala abengekho, ayalikha masibiza uJohannesburg water akayisi. Angithandi ile nto si prepaid meter. Ngithanda impompi yami yakudala. This one lena ayilunganga nje total. Ayilunganga ngoba ebusuka yaphela amanzi, mawuvelele isifo awukhona ukwasha. Thina singabantu abamnyama siyawasha iy'ngubo makuvela isifo. Manje uma futhi washa iy'ngubo awasekho amanzi. Ethoyilethi uthi uyaflasha akho manzi.
Umbutho ojongene nezempilo kwihlabathi jikelele uthi ukuba namanzi acocekileyo ngasese ne-50 liters zamanzi kumntu ngamnye ngemini kokona kusempilweni. Ngonyaka ka-2001, icandelo lezamanzi namahlathi lwaye lalilungu lwe-International Water Sanitation and Hygiene for All, iWASH ngamafuphi. Injongo zeWASH kukuzisa amanzi acocekileyo kumntu wonke. UWilliam Enright uyanaba.
We do have a number of pamphlets. We also distribute these pamphlets and things like soap with the logo of the WASH campaign on, especially during Water Week campaigns and other campaigns where we target public awareness. We also target schools to really get good health and hygiene practices formed at a very early stage. And we did found that children are the best educators, so they go back to their homes and actually teach their parents and community also to really make sure that they wash their hands after normal practices before eating and making sure that that health and good sanitation is spread across the whole environment. Now, the WASH campaign is only a very small part of the big drive towards clean water and good sanitation for all. That is our vision for the future, that we will have water available for all people in South Africa within the next 5 years or so, and clean sanitation, good sanitation, maybe in the next 10 years.
Ukuhlamba izandla yenye yendlela zokuzikhusela ukusasazo lwentsholongwane nenokuthi ibangele ukuhambisa kwesisu kunye notyatyazo. Ukuziqhelisa ukuhlamba izandla nokuba nendlu yangasese namanzi acocekileyo kudlala indima ebalulekileyo ekulweni ukosulelwa zezi zifo. Kwaye ukuba uluntu luyakulandela oku ngendlela, kungathi kuphungule izinga lokuhambisa kwesisu, intshulube, abantwana bangakhula ngendlela elungileyo kwaye nokutya kungaba kokomgangatho ophucukileyo. UFahad Hafji nongumphandi kwicandelo lezempilo kwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni uyacacisa.
The first and most important thing is that the quantity of free basic water that has been determined by government needs to be re-looked at. It has not been thought through properly. Communities that do receive free basic water at the moment, in the middle and upper class communities, should not receive this. They can afford to pay for their water. This is a personal opinion, but I think that perhaps the money that is being spent on giving free basic water to communities which can afford them should rather be used for our marginalized communities, to give them greater access to water. There should also be a better campaign done around use and wastage of water in those communities, so that people understand the value and of water and are able to then appreciate the way water is used and not wasted as well. So although the majority of South Africans do have, according to government, some access to clean water, they do not have access to the water if they cannot afford it. So basically we need to make water cheaper for the marginalized communities in our country.
Abantu abahluphekayo abanazindlu zangasese namanzi acocekileyo. Kubonakala ngathi abo banemali ngabo banempilo engcono. Nango uThepo Mathetha wesebele zamanzi eGauteng.
Umasipala waseGoli wenzele indlela yakuthi abantu bakasebenzi kwabantu kweminye imindeni abantu bakhona imali yesebenza kulo mndeni yimandile yabo bathi inobesuthu imali ya pension ya imali ekhola ubu pension yabo salukwazi nabo umkhulu. Then kwezinye izindlu zothola ukuthi abantu noma khona umuntu osebenzayo but imali umsebenzi owenzayo lo wawenza amawashini ayenzela abantu amawashini. So laba bantu imali yabona mhlawumbe incane ayifiki nje nofika ku-1,000. Kulaba bantu kunenhlelo yokuthi basuke baye kuma-ofisi ama-councillor. Bafika lapha yena baqwalise amafomu abizwa, la mafomu abizwa ama-indigency policy form. Bafika lapha baqwalise la mafomu, then basibike bona bathi hayi isimo sethu sinje, ngeso wase ukuthi sibhadale. Then labantu bancediswa kauthi basolelwe iy'koloto zabo, then lule mali efanele bayekhokhele yawuthathwa kuwe kwatuti nayo yasulwa and labo bahlala mahala, but bahlala mahala kusemthethweni.
Ngifake i-waste pipe la. Ngijoyine ngale, ngiflashe, ngiyakaze, ngiwashe, ngijike ngithele emabhodweni ukuthi siphuze sidle. No, ayisekho i-6,000, sokuyi-4. Uma uthi uya-check-a kulabantu bama-prepaid, yi-4, ayisekho i-6. Baqamba manga bathi 6, it's not a 6, it's 4 now.
Kungenziwa ntoni malunga nale ngxaki? Iinkonzo zikamasipala ziyimfuneko kumntu ngamnye ekuhlaleni khona ukuze siphile ubomi obungcono. Ukuba ufumana malini ngenyanga kungabi yinto ephambili.